lakini mimi niko hai, si mimi tena, Kristo ndani yangu. Tajisifia udhaifu kwa furaha nyingi, ili uweza wake ukae juu yangu. Yote nitendayo ni kwa imani, sitaibatili neema ya Mungu kamwe. Yanitosha neema ya Mungu, ndiyo uzima kuyatambua kwenye mapungufu yangu, ndipo nguvu zake zatimia. Kwenye mapungufu yangu, ndipo nguvu zake zatimia. Sio mimi tena, Kristo ndani yangu, hayo yanitosha. Sio mimi tena,
sio mimi tena,
Kristo
ndani yangu,
hayo
hayo yanitosha.
Sio mimi tena,
sio mimi tena,
Kristo tosha, yanitosha,
yanitosha, neema ya Mungu ndiyo uzima kuyatambua kwenye mapungufu yangu, ndipo nguvu zake zatimia.
Kwenye mapungufu,
kwenye mapungufu yangu,
Kristo
ndani yangu,
hayo
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 yanitosha.
Sio mimi tena,
sio mimi tena,
Kristo
ndani yangu,
hayo
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 yanitosha.
Sio mimi tena,
sio mimi tena,
Kristo
ndani yangu,
hayo
hayo.
よ手に手だよに怖いまんしたいばちりねえまやむのかむえおおおおみみてなクリストンダーミアンゴーはよチャネ強みみてなクリストンダーはよはよ強みみてな強みクリストンダーに
When you're my pungufu yangu,
dipongu busa,
aye.